sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo wanapenda usile. Hawatokubali kuna bendera pezi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile, watakutupia mbali. Tulisema unataka gari na nimekubali kuwenye kazi nini. Ile mbegu na gari kesho tutapata kipindi nivumili. Kinisema itakuwa nesari na nipana jali kitani. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa maua.
Tirana pele, Tirana nyerere, Tirana kangedere, zenyumbo wekeshi mapa Baby, lazi nyeshe ya ye kukata Sabu ni kicherema
Nilipendwa
Mabanda ya cinema
Nilipendwa
Kikumba na mlema
Nilipendwa
Diamond na wema
Nilipendwa Oh, izo ni za kama na zamani
Unani
bipungu pigie umeweka botano Ule wewe lipe mie umeniona roba Tena na madada wenye majina acheni vita Unaita ukale jina na kwenda kisa
Nyele za kichini
Oti za kwazi Tena na besi Basi te kwa jini
Ito ni zama za kame za zama Sambulo mamepeka mulana
Mitaba chani Hivi kwa jirani Akira ibani Zaira ibani
Sia nini kunichunguza naishi wasi Chapati kwa maini ya umaka
Nilipendwa
Utakunikali ya chini unakamati Oh ya rapi masikini kunite haki Samba mafangala
Nilipendwa
Nisanki kajala
Nilipendwa
Uyango na jangala
Nilipendwa
Ufumu kandala
Nilipendwa
Cheni nidida mwadomo Kutupia nituli Kisa kisa za mbogo Musimu wa makukuli
Bongo mani yondo
Nilipendwa
Sikinde usondo
Nilipendwa
Magari ya udongo
da-da-da. Look diamond.
One my way, I love you, know me, say, if you say, make a put one. Shukura kiloko sio,
shuku cheka, aya tumeka oye, Caroline save your drama.
I don't need it, for it's up for brow.
Hola, hola, mi tolopa, I'm not here to cut wala.
Hello, diva, give your drama.
You don't need me, you're so for
me. You for there for me,
you for there.
Another man picking on my way.
I love you, know me, say, if you say, make a put one up for fire, 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 I go do up for fire, you know me, say, if you say, make a put one leg for fire, 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 I go put leg for fire.
Give me love, make a love, make no other one above.
Another man picking.